nikupe nini leo? Nieleze ipi leo? Utakula wapi leo? I want to say papa, you love me, make me crazy. The way you touch my body, everything is okay. Mfano kinitazama
sama,
kama ndege
tunaofanana.
Tujikaze tumalize
ujana,
wakuite baba niite
mama.
Nilishaumizwa usipandwe bandeji, kwako nimemaliza energy. Your love was sweet ukiwa kwa bedi, lakini itanatika baby. Kuhema. Ni kama njiwa wanalandana, minawe siyafutwa fatana. Hivi dhambi kwa ni kupendana, sambona mina kupenda sana. Fano kinitazama
sama,
kama ndege
tunaofanana.
Tujikaze tumalize
ujana,
wakuite baba niite
mama.
Nilishaumizwa usipandwe bandeji, kwako nimemaliza energy. Your love was sweet ukiwa kwa bedi, lakini itanaitika baby.